na kupenda. Na wakithani na kwenda, mimi ndio narudi mwana kwenda. Na ikini chakwe tutugawane, leti chumba kidogo tubanane. Maneno ni ya nini tupishane, tushapenda na basi tuzikane. Napewa mapezi na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bambam. Akume mahaba matamtam, acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita wa mita mwama kositaki. We baby, my baby, mwana mita wa mita mwana kositaki. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time. No time, hakuna muda kupoteza hanyo. Oh baby wangu, wezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Jomeni suwe kamate, kamdomo mate, achoni kamate. Ayani meishusha pressure, ila soka mami unanitesa. Ni ila kila siku kukesha, mamuda unashindwa kutosha. My baby, oh baby, mwana mita mamita mwama kositaki. We baby, my baby, mwana mita mwita mwana kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza hanyo.